Oh, yeah, we're throwing it.
Sure, shall we go, man?
Mazogelebo,
we're so there.
Shangazi and Tishangi. Shangazi and Tishangi. Shangazi and Tishangi. Shangazi and Tishangi.
Andi.
Oh, yeah, Mazogelebo, name about the Shangazi. Atasikia tumi ya ndumba wageanga wengi Nchikavu nimefuwa sama Kanitua yombo kanileta masani Panza maji ya kuogeli naunga na nazi we Shangi ingilo
Shangazi we
Leo tembo na uwa kwa manati we Shangi ingilo
Shangazi we
Nikili tumadukani linafunja kabati we Shangi ingilo
Shangazi we
Mavurugu mavuru maichapati we Shangi ingilo
Shangazi we
Shangazi ya tishangi Shangazi ya tishangi
Tolea bunduki Kwanza maji ya kuogeli naunga na nazi we Shangi ingilo
Shangazi we
Leo tembo na uwa kwa manati we Shangi ingilo
Shangazi we
Nikili tumadukani linafunja kabati we Shangi ingilo
Shangazi we
Mafurugu mafuru maichapati we Shangi ingilo
Shangazi we
Shangazi ya tishangi Shangazi ya tishangi Shangazi ya tishangi
Lona kurusha ni tema zegele boy, what's up? Hey.
Trump.